wabebe
DJ Ole Macho
wabebe wasikia
ona uyu
sawa sawa
ako japa na mabella ona uyu
we wanna cheka wakicheza cheza ka player player watu leza kuna kitu wanaweza nisho
never seen a bad boy like you
akura mwingine wakina akura mwingine
inakuba labda tuzungumze na babako
ole macho
hapa sawa shikilia
tiki tiki
wele wele sifolia
you know you are running with a champion
bingwa wa mabingwa
kwani utika don't you are you
what this one
tenye kona kona thanks na my yanks thanks na my yanks wait namo namo
Sawa sawa it's idea to drop a wax come down yeah sawa sawa yeah sawa sawa it's idea to drop a wax come down yeah sawa sawa it's idea to drop a wax come down
DJ Ole Macho bingwa wa mabingwa
can I be free relax and take it easy we only get one life so live your life Fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up every your mind.
Ataka unipendi, unajua ni nani beast up. Na level so deadly, ukuona juas na exist at. Na kuombea daily, ufike mali una aim. Before ni deadly, ni jenge na V8 baba. Before they play me, nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery, ya utona my mistakes.
Inekwa surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So inanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Up every your mind, yeah. So dry your tears, daddy don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said pick your kazi while I'm young and strong. I said for you I'll be strong for 1,000 years. Style zangu ni medley, dash wanga deadly. My rap on a movie, dash wanga jetly. Sing a money MC, zangu zina message zawa zina ziko empty. Dash wanga MC.
Here I go,
geuza flow, misho mwezi kuna nzeve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni this, sitamona, mbye nani amekupea this many hits in a row, row, row.
So dance for me, babe,
oh, yeah.
Just dance for me, babe,
oh, yeah.
Dance for me, babe, just dance for me, babe.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha nga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihoba ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga haso. Lines tu sinakujo utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night ikwe true adi kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight business.
Can I be free? Can I be free?
Don't go, I'm putain. Don't go, I'm putain. Don't go, I'm putain. Don't go, I'm putain. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzibai. Tetezo manamba amvutai. Kama ni nyama amuwekai. Unafanya ni nabaki amzibai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magyal we are dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Today.
Dundai.
Ase tonight we are dunda.
Dundai.
Ase magyal we are dunda.
Dundai.
Ase tonight.
Tonight we are dundai.
Oh yeah.
Dundai.
Nabenye ma omedunga.
Dundai.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita cup ease. Kwani mama, what's up bana. Nikamshona itwa King Kaka. na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni think I don't do you. You can tell my friend who nye madu. Hizo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunua in carpeti. Tonight I'm bebe in you kaki beti. This la lazima lizai mi bana. Dunda eh.
Pase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase magyal we are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase magyal we are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
Tonight we dunda. Dunda eh.
See we kunwa and enjoy the night. Chica chicken wing baby pie. See we kunwa and enjoy the night. See we kunwa and enjoy the night. Chica chicken wing baby pie. See we kunwa and enjoy the night. Chica chicken wing baby figure bite. Leo see my whiskey na figure figure light. Na vile kuna go everything is alright huh?
Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Biggy bam bam zinifiti. Baby una bam bam biggy. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Biggy bam bam zinifiti.
Enter party, enter party. All the girls them go shake their body, they go shake their body. Oluwa bona mupo na felli, say mo bona felli. You know get money, you take up police. Me I dey love you, Tony.
Say I take grace and no number. But I just pray you the money on your ma. You supposed to know say me no be newcomer. So my baby make you no go dollar. No go dollar. When the bed with the enter body. Enter body. All the girl them go shake their body. They go shake their body. Oluwa bona mupo na felli. They mo go na felli. You know the money you take up police. Me and they love you, Connie.
Unakata kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakujua kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa mimi. Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhani hata wewe ni nani. Daka, 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningeakajia dadako. Daka, 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ningeakajia dadako. Uli nikata juli juanda kukata. Juka unge nikata mininja kukata. So nikangoja wendo nikata ya fast. Koza majentuman and ladies go fast. But let me tell you something, young woman. Hapana wekea wanaume roya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika. Amo kiseka ndio maringo itaisha, yeah. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kuje hizi ngoli batisha. Bure kabisa na kwende kabisa. Tuma bestia kwa kuje hizi ngoli batisha, yeah. Unakata kuwa demi yangu. Naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Nana kuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini. Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhani aga wewe ni nani. Daka 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako. Hata ningejua ninja katia dadako. Daka 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 daka. Mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako.
What's it by now, what's the
to elevate.
Ore macho,
but it's bad now, but to elevate. Ori, but it's bad now, but to elevate. Ori, me, kole yabane. I'm bad, but I want to suffocate. With it bad, do it, they qualificate. All I told be, I'm a party with you. Oh, what told be, I'm a party with you. What the told be, I'm a party with you. Party with you, yeah, I'm a party with you. Bump, you gotta bump it. Yeah. Put it on me, I'm a malasoo. Yeah. Roll my palace, I'll embrace you. Yeah. I just wanna call you, I hold you. Yeah. Oh, the love will bend it up with the ocean. What's it bad now? What's it elevate? Oh, do you mean you call it ebony? I'm bad, but I want to suffocate. With it bad, you won't identify. All I told be, I'm a party with you. Oh, what told be, I'm a party with you. What the door be, I'm a party with you. Yeah. Party with you. Yeah. I'm a party with you. Yeah. What's it bad now? Yeah. What's it bad now? Yeah. What's it bad now? Yeah. What's it bad now?
Oh, mama, get them. People, people, get them. Oh, mama, get them. I attend the system. Oh, mama, get them. You can see me, get them. Oh, mama, get them.
It's the case,
baby. Tatama, can you come out with me? Shoot. Tatama, keep him shoot. Tatama, can you come out with big one shot? Tatama, keep me game, show your robot. Tatama, ukutani hadi kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kapaka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukova, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchuma mboga,
oh macho.
Ay, mama, shigidi nakufa. Ay, mama, shigidi nakufa, hoi. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi, ay, mama, shigidi, konki, fire, moto.
Ayatende tetema, oh, mama, tetema, tipo, tetema, oh, mama, tetema, ayatende tetema, oh, mama, tetema, shuka chini tetema, oh, mama, tetema.
It's the case, baby.
Tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, ipe mige misho ya robot. Tatama, ukutani hadi kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za bukova, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoi, wikidi, ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayatende tetema, oh mama, tetema. Tipo, tipo, tetema, oh mama, tetema. Ayatende tetema, oh mama, tetema. Shuka chini tetema, oh mama, tetema. Ayatende tetema, oh mama, tetema. Tipo, tipo, tetema, oh mama, tetema. Ayatende tetema, oh mama, tetema. Shuka chini tetema, oh mama, tetema.
Yani kama vile generator, kama mwizi kakupiga ngeta, mwendo wa kutunga kupepeta, chini nikipuliza tarumbeta.
Asa goza, doza, keza shogoroza, kufachali kama mende. Maria Rose, goza, tungiline goza, tuende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tunye doro, doro, doro. Sani pesa digi digi, miuno ya digi digi, funga kibindo mkwiji kwiji, ni kunyonge kazigi zigi. Tete,
oh mama tetema, tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Ayatende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema.
Kimem, kimem,
kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem, kimem
panda, na una panda, twende nalo. Umalisha jia chia, twende nalo. Oh, na panda, na una panda, twende nalo. Umalisha jia chia, twende nalo. Melisha nguo nanga, wasifanya hima usi watu nyuma.
Sumuke bade la kasnega,
twende nalo.
Kolololo,
twende nalo.
Usi hante twende nalo. Send your marash, you see a garoma. So take it slow, don't rush it. Hands on a kangoma. Miliko diski, miliko dati. Supo wapweza na mshikaki. Premende kende liki liki dati. You better know. Mkwami ya roboa. Teniko na kashamba uko paradise. Takweka uko juu utafina. Tenavyo kwenda. Na kwenda twende nalo ngoma lishaji ya kia twende nalo
She's a girl for me. I miss a mess of lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say you're my fool, that I'm going out with a girl like you. When you see the mambo, you know that too. Who say when I worry, they know I got you.
You know you are running with a
DJ Ole Macho.
But one with no connection, I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I miss a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see your gope karibi ya baki baki. I love you when my baby me and you with my shito shito. Na filo meti beba apo nyuma waini paini to. Mzuko meni shuka bana lota amu. Kasheshe nyingi miwaga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hariku ni mari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoe kitu ya mshuari.
We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Take me for a ride, show me who you are. I've never seen a bad boy like you.
Sandra, Jaro Zabasta, Bling Bling Mama, Kana Penda Chapa, Ball Girl, Guamita, Yani Vile Inapa, Luku Luku Mbaya Mbaya, Yani Vile Kanaba, Kila Siku Nata Hala, Baby Baby Nikosa.
Wine machine, wine machine, wine machine, she's a wine machine.
Wine me, wine me, wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Wine me, wine me,
wine machine.
Ofisini ya lama jokama mbele amebeba Shika mkono ufikishe mbaga kwa keja Kucha vitu mbaga jirani ya kateja Ape, 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 ape Hakuna bleki bura mnakata maji mbaka che Hapa mfupa jwa kuna spama riku ben Na mawaita bura mistake sana jokize Ape, ape, ape Basi mbebe lipe saba ukirama Saba ukirama, saba ukirama Saba ukirama, lipe saba ukirama Saba ukirama, saba ukirama Sabo kirama
Nikimdigi fiti na chekijua mebeba Niko macho kwa kenye kwa mahandas katepa Chapanisha kuni hiba kimbibia mesepa Imadiva tunakawe limanga pereka Unakushea jofisi ya kikamorea Yo player ala amani gari sorea On air balance na ureverse orea Lolas makata meorea orea
Hakuna breki mbura nakata maji mbaka che Hapa mfupa jwa kuna spama riku ben Na mawaita mbura mistake sana jokise Ape, ape, ape Basi mbebe nipe sabo kirama Sabo kirama, sabo kirama Sabo kirama, nipe sabo kirama Sabo kirama, sabo kirama Sabo kirama, sabo
kirama Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na du Mi, 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 kani beat na ua Mi, mi, kani shash, shash Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na dua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Ore macho, ore macho
Mala Batman team
Respect to the maximum
Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na dua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na dua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Sina pressure kani manzi na jua Kani dead tunadishi ata yego pasua Sina pressure kani for me na kuwa Mejipini na waloro wanapenda chafua Attitude kaya madha karua Kani meeting itabidi umetuma barua Dustbin ni mapako za shua Na unashanga mbono upati tuma demu wakishua Kani gori na jificha karura Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura Tenja mbao ineza shika metura Chorea sambu metengenezo na nyama ya chura Ai
Naiwake 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 Naiwake
Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na jua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na jua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Niaje Empress neto Alejandro Nimetoka kali chini Niaje Empress Niaje Empress neto
Ole macho
Nimetoka kali chini manze dago Juzi juzi nilikuwa ndani kanjo Kesi yangu ati mini boy fajo Imekuwa siku mingi tu msako Mi upatanga ma lap dance na vako Na mademu wangu wote ni wangambo Mini one time kila kama rambo Kanambo na madiaba za manjaro Manjaro na madiaba za kanambo Mahanda stuki kulanga mavado Pija mtani ni kwenyeshe mambo Naiwake 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 Naiwake
Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na jua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua Mi, mi, kani beat na ua Mi, mi, kani shash na jua Mi, mi, kani vajonya nua Kani sape na fua Kau jui utajua
Utajua
back to back to back to back to back.
What am I told? Give up a big one.
Then you're gonna drink some of my yanks. Yanks, not my yanks, wait, come on. Then you're gonna drink some of my yanks. Yanks, not my yanks, wait, come on, too. Sit up on a drink, snap at them. Drinks, snap at them, quick, come on. Sit up on a drink, snap at them. Drinks, snap at them, quick, come on, too. Tenny for Friday, gonna get on, quick, come on, too. Tenny for Friday, gonna get on, quick, come on. Gonna drink, snap at them. I want to slide to come at the M. Took it after my rich, come again. You know, turn and then we hook again, yeah. Nico game in the in a bigger poster in the music on my head thinks it a change position. But I don't know how bang. Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait, come on. Then you gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, wait, come on too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on too.
Sinifurahide, nakuna daigen. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako krom, mbogi likimbo nyoste. Nikajuja, jubile kakotika. Piga deki, na bado kana pika. Sema cheke, na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makaila kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaki ya fine. Kazi safi inadai, watoto wawili tunadai. Njoki nduta na wamai, uko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji haidai. Ntakukata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey.
Asante kwa maheta wali bonga cho. Takutana tena kwa dance floor. Asante kwa maheta wali bonga cho. Takutana tena eh. Banana, banana, banana eh. Banana, banana, banana eh. My boy wanna penna that he dance. Kwanza kwenye flow ako naste. Cheki ule ene dance kwa lolo. Ukiwa pa chance kwa na uwato. Saki singo zako za kitambo. Kwenda 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 uko. Saki singo zako za kitambo. Kwenda 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 uko. Wasacha bago tenga. Kamangi na bago tenga. Wasacha bago tenga.
Sita, ah, na sita do, sita, ah, na sita do, sita, ah,
na sitadu. Hizo fako zao zote ni zaudu. Sitadu, vitu wanadu, minadu juu geto tuko juu. Sitadu, vitu wanadu, minadu juu kisasa tuko juu. Sitadu, vitu wanadu, minadu juu style iko juu. Sitadu, vitu wanadu, mina lenga vako zao zaudu.
Nini geto asela na sita sahau. Venye wati ya jua linisho madharau. Maisha ni safari mina piga esabu. Na lenga vako zao juu awana adabu. Weni mtiaji ukijami na cheka. Konga juu yangu unazidi kuteseka. Mistari zangu kali na tafuta pesa. Uwezi shika nare kama mvua inanyesha.
Sitadu, vitu wanadu, minadu juu geto tuko juu. Sitadu, vitu wanadu, minadu juu kisasa tuko juu. Sitadu, vitu wanadu, minadu juu style iko juu. Sitadu, vitu wanadu, minalenga vako zao zao juu.
Boy, let me tell you about kisasa. We no beg, we no boyfriend kisasa. Pretty girl, them fall away kisasa. No info, my boy, nari kisasa. Anything or anything, me ready for them. No bother talking, me a fi fire them. Get a girl, them love me, so me a fi give them. The real general, me nah go this them.
Sita do, sita wanna do, me na do to get you to go through. Sita do, sita wanna do, me na do to get you to go through. Sita do, sita wanna do, me na do it to style it go through. Sita do, sita wanna do.
DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
Pom Pom is a man's best friend. Africa, she says so, I know romancing. What a where your body tick. Set up on your belly for the walking stick. Me will give your money for your white panty. That your good, good pussy need privacy. Baby, your pom pom tight and tick. Baby, your pom pom no gigantic.
A tight pom pom, best friend, best friend. A tight pom pom,
man best friend.
A tight pom pom. Best friend. A tight pom pom.
Man best friend. A tight pom pom is a man's best friend. Could have been a puppy, what a load of shit. Not a ratty, not a pit. A the goody goody in a jazz that sit. Me we give your money for your buy grocery. That your good good pussy must be healthy. Baby your pom pom tight and thick. Baby your pom pom not gigantic.
A tight pom pom. Best friend.
Your body in a life, man.
A tight pom pom.
Man best friend.
A tight pom pom. Best friend.
You ask.
A tight pom pom.
So we are coming with friend, a force. Yeah. Blessings we are reap and we course in and full. We in a rise and boast. Yeah, we give thanks that we need it the most. We have to give thanks that we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and me thank God for the journey, the earnings are just for the plus. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we both dead. Only said the road and me one with the road. Third one, me say me me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon get the higher ring. Like hello bro. I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your shot. To get ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. But I toast to the friends where take off every load. One time, big sit down in a class. So we're poor, then all the set to road. Then we go on with it.
Ladies, when you're stuck and your heart won't stop, DJ Ole Macho gon' jumpstart you, girl.
Yellow.
I know exactly how to get through your heart. Wanna know where to start.
Boom boom. Wait. Boom boom. Wait.
You know that
you're my everything.
Yeah, I wanna let you know that
you're my everything.
When you're stuck and you're
your heart won't stop. I'm a jumpstart you, girl.
When you're stuck and your heart won't stop, I'm a jumpstart you, girl.
When you're stuck and your heart won't stop, I'm a jumpstart you, girl.
When you're stuck and your heart won't stop, I'm a jumpstart you, girl.
Need for your love one time. Yeah. One on a week for cause you're my type. Bah. Baby, I'm your TV. You're my remote control. Baby, I'm your TV. You're my remote control. Cause the way that you're looking at me, I feel like you are watching me. Cause the way that you're looking at me, I feel like you are watching me.
You're my everything.
I wanna let you know that
you're my everything.
Ooh, I've been bowling and smoking that weed, girl, I'm so in love. And if you got that vibe with Aluya, man, girl, come and be my wife.
Girl, come and be my life. Girl, come and be my life, girl. Girl, come and be my life. Girl, come and be my life, girl.
I've been hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl.
Ting-a-ling-a-ling like a school bell ring. Come give me something.
I've been hunting for your loving. When you touch me, I get jumpy, girl.
Ting-a-ling-a-ling like a school bell ring. Come give me something. Baby, go to club to go bambani. Nande pale kona to go shikani. Kono moja nje kama tangare. Tuko gangare. Baby, go to club to go bambani. Nande pale kona to go shikani. Kono moja nje kama tangare. Tuko gangare.
I'ma give it up for you. For you now. I'ma spend it all.
Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puedes estar. Todos están pendientes a ti, pero
yeah.
Todos están
yeah.
Todos están pendientes a ti, pero tú puedes estar para mí.
Uh-huh.
Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no.
Just Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist. Counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She love to hear it beat. I love her from my head to her feet. She my sweet, sweet. Warm hearted, hot French missus, French kissing, and she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Told you got your quarters on skipping.
Con la son.
Au revoir.
Dis-moi pourquoi tu fuis, pourquoi qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non, non, ne t'en vas pas, mi corazón.
Liberada, girl liberada, girl liberada, girl liberada. Hey,
Báilame como si fuera el último. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho. Bingo ma bingo, bingo ma bingo.
Starboy day for you.
Gone are the days when me and you just done for. Yeah, yeah, yeah. Making it right, making just the stand for you, though. So good. Open up my mind, and I only you did my mind, though. Yeah. Baby, girl, you find yourself, though. Girl, you make my head a red, though. Anytime you know they close to me. Yeah, yeah, yeah. Baby, girl, now you I want, though. Baby, shame on me, you want, though. Make with day 1 + 1 or 2. Yeah, yeah, yeah. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. It be only you be my desire, oh. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 liter. Only your water be quite my fire, oh.
Starboy day for you.
Criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wauna cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. Yo ni criminal, ukirombosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha gode past besiniko. Yo ni criminal, you a criminal. Nda kupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kucheki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ay.
See yo ni criminal.
Them
of a sudden my body they do me. I love you. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out, and you knock me out.
Especially for me, but you be baby, baby. And even you know I said, my love for you is so real, yeah, not even maybe. Oh yeah, you are the captain of my ship. Baby, when you are shower me, I love to pee. All the promises, yes, me I keep. The ringing of your finger, my love is not cheap. Oh yeah, yeah, you give me joy every day. Yeah, yeah, you make me happy every day. The other wrong into me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Remember the cuddling at night. Forever in my arms, me I hold you so tight. Oh yeah, yeah, you give me joy every day.
Every day.
Yeah, you make me happy every day.
Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out, and you knock me out.
Mix na DJ all macho.
I wanna, so wanna do, I wanna gaga. I wanna style, how cut you cut perfect. I wanna kazi, I wanna ride. Tuki panangazi, wanna kata maji.
Chiki mingine anabonga, na wana kazi, usiku wana fura. Bado mina songa, na sina pupa, ni mali mina bona, bona.
Haka kademuka na katikatu, nilika ona jana na mapati pati. Naka naringa, eti sika pati, kavile nikadada, eti sika pati. Ana ringa.
Kumepaka baby haiwezi.
Haiwezi.
Una ni nyima nyima, unasema imefikia hiyo mwe.
Haiwezi.
Ajani towe, ajani towe towe. Ajani towe baby, ajani towe towe. Ajani towe, ajani towe towe. Ajani towe kila kitu baby towe towe.
Baby girl, baby girl.
Uba ishafika.
Anaringa.
Wana ringa, ringa, ringa.
Wana ringa.
Una mundu ya napenda magwengwele. Hapa jote kebo na kama jeje. Una mundu ya napenda magwengwele. Una mundu ya napenda magwengwele. Hapa jote kebo na piga majenji. Zemene dunda neko juu ya jini. Na teteza vete na cheza nyatiti. Na vile wamecharada na wanaringa. Mude ya mtoto wako mbaya ni mejinja. Na piga selo mani design na muno makama. Si moto ni moto yone suicide bomba. Puye ka puye ka puye suicide bomba. Puye ka puye ka puye beat is no man.
Anaringa.
Wana ringa ringa ringa.
Wana ringa.
Wana ringa ringa ringa.
Anaringa.
Mamita wana maringo ringo 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 ringo.
Wana ringa.
I'm that guy,
sipendake tu kabia na kuwekea dog kwa fuko na dani mekuibia yeah. Masho mi upiga kwa mamita mia. Na bado jiwa semu napewa gama mia, mia. Akigabu mia don't do this. Saba basi sini judge mia. Changi yangi mamzinga mi ukambash na mademu anaringa mia. Mia don't do my ratchet. Mia don't do my sachet. Doki tupamba tunapita na yeye tunavuka na yeye. Mia don't waste time mia.
Ashai ni beg,
anaeza nipiga nikimnyima kebo.
Nampiga rungu
kamwizi,
namsukuru
kasufuria,
nimemkunja
kama chapati,
namkunja
kamboga kienyeji.
Bigi bigi
anateta ati ni bigi
heavy heavy,
na amebeba vitu heavy.
Bigi bigi
anateta ati ni bigi
heavy heavy,
na amebeba vitu heavy.
Kiki
awezi lala bila kebo.
Melissa
anapenda tu makebo.
Aisha
hata juzi wamemkebo.
Unira
apendi cable, cable. Piga ye cable. Cable. Piga ye cable.
DJ wa nguvu, bingwa wa mabingwa, DJ Ole Macho. Ha.
Akiwa baro, zungusha barometa. Umeiva ma unacho madamu. Baro, zungusha barometa. Akiwa baro, zungusha barometa. Umeiva ma unacho. Akiwa baro, zungusha barometa. Umeiva ma unacho madamu. Haga tunapima mpaka haga nometa. Hiyo kitu nadai kukuwa market. Anonjeshe kidogo, nilete market. Inspector aingia, atafute suspect. Engine yako ime hit na kagasket. Hiyo USB tudunge gadget. Wanapenda kebab iko kwa packet. Gari kiwa basement, iko access.
Bigi bigi, anateta ati ni bigi heavy heavy, na amebeba vitu heavy.
Bigi bigi,
anateta ati ni bigi
heavy heavy,
na amebeba vitu heavy.
Kiki
awezi lala bila kebo.
Melissa
anapenda tu makebo.
Aisha
hata juzi wamemkebo.
Unira
apendi cable, cable.
Biga ye
cable.
Si stress kama renegisha basi unipe na jewelry diva last money spend atakani mita Mr. Bagain yena sioni kosa msupo si stress kama renegisha basi unipe na jewelry diva last money spend atakani mita Mr. Bagain game basi pale Instagram be bena penda sana izoma pale Instagram be bena penda sana izoma yani pale Instagram be bena penda sana izoma. Instagram babe, when I bend the sign is on my
Namukia niko insta, supa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha, kuita pana dani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako dance floor amebeb. Ona uyu, ako japan, ona uyu, ako
mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Nasi ulikosa msupo si stress. Kama Rene kisha basi unipe. Na tuweli vivo last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah, nasi ulikosa msupo si stress. Kama Rene kisha basi unipe. Na tuweli vivo last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah, basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram babe, bena bena sani zoma. Yani pale Instagram babe, bena bena sani zoma.
Napenda zoma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wifi geja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nuku tu. Ikipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha duduju. Sponsor ashara usha joduduju. Na kudiemu alai unadai nuku tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Check it bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanyash, puff puff. Orosho, biga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo kembe tap.
Nasi likosa msupo si stress. Kama Rene kisha basi unipe. Natuweli viva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Yeah, nasi likosa msupo si stress. Kama Rene kisha basi unipe. Natuweli viva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kini basi pale Instagram me. Mena pula sani zoma.
Gata kwani, shika mimento. Simezi sitafuni nipeleke dento. Take it down, tujusi tempo. Wind is slow to the instrumento.
Vile kamependeza, pendeza. Tena kanavyoweza kucheza. Kichola kukonyeza, konyeza. Nyuma mkia pweza, wapweza.
Nisha waka waka, nyaka nyaka. Ways over you, buke kata kata. Unipa nikitaka, tikitaka. Mkomoti wa Yvonne, chaka chaka. Back it up, back it up.
Show me how you want it, my baby.
Wanna find it, baby?
Baby, can't wait to get it. Nigga, come on, put it up, buddy. All eyes on you.
I'm coming out of my
Vicky Fandes.
Tango ni kwani, umeni changa msha. Swaga zako na mapozi, unaka two star. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy, hey. Oh yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, let me give you jungle love, yeah. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love.
Aponesha teso sana, ila najua
ipo siku nitapata moja mbaye atanifaa. Mara chozi limenitoka, mara yapitika manyoka, siishi kulialia, machungu kuvumilia, ulizwalizwa nishachoka, kutumika kama bazoka, mengi nimeshapitia, ila moyo ndo umekosa.
Anabongela nundu, akitembea, mwendo wake asteras, rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uoge majero jero. Toto high class, mwele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, mwele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu toto kiboko, kiboko, yani kiboko. Sijamu wana kama nje, yani kiboko. Sijamu wana kama nje, yani kiboko. Sijamu wana kama nje,
tuanga, 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 tukitoka tiki taka, tuanga.
sina gear. Ligi za huda mi wanapita kavumbi pia damn. Nisha kuanga here. Vile na cheki washani andalia mi wana cheka. Nikicheki toto na bia mi wana tuanga. Zile safi chafu na fia mi wana cheka. Wakicheza cheza ka player mi wana penda vile na play na tuanga.
Mchipuka nimeshika waku. Ndoto sake ganji mingi kama bankiku. Na kulenga story mingi za kibankiku. Ni hu anadai story za kichinku.
Nisha kuanga verse 2 verse 3 ni na gun. Radani safi rola na jipuka tuko kambi. Vile napanda kwa lada vato wezani na mimi vile nataka. Mini katanda vile natema mstari vibaya mi wana bite kamamba.
Tuna tuanga tuanga tuanga
tuanga.
Tukitoka tiki taka
tuanga.
Ikikuja wapita nae
tuanga.
Ikikutoka ni shida ya
tuanga.
Tuna tuanga tuanga tuanga
tuanga.
Tukitoka tiki taka.
Maratona
Marete yaka mo marabu. Wajola geli mala. Wanjole la geli mala. Yo kan picha lete geli mala. Oka dizi geli mala. Marete yaka mo marabu. Marete yaka mo marabu. I'm gonna be a winner.